kakhulu.
Asibankhulu ke ngumluleke indaba ongusihlalo weSalga isifundzene ke sakwaZulu Natal. Isikhathi sethu umlaleli sisibeka kula ngo-29 minutes ngaphambi kokuba kushaye insimbi yesi ekhombisa ingetulo kwa-20 billion imali lahlekako ngenxa ke yokukhwabanisa njalo ke ngeminyaka kuna naye ke kusikhwama ke setembilo kanzi ke sekuthule ke umklamo wokulwa ke nenkohlakalo njengoba kulenzela ukuthi ke kutfulwe ke National Health Insurance thabile wakambelensa selele futhihlanganisele ke nangu umbiko.
Abe-Board of Healthcare Funders ne-Council for Medical Schemes bazinikele ekubambeni iqhaza elikhulu ekwethulweni kohlelo olusha lwezempilo i-National Health Insurance noma i-NHI. Lolu hlelo olusha lusahlolwa ezifundeni eziyishumi nanye ezweni lonke. I-NHI uhlelo lwezempilo oluzohlinzeka wonke umuntu ngosizo lwezempilo olulinganayo noma ngabe sithini isimo somuntu sempilo. UDokotela Clarence Mini, usihlalo we-Council for Medical Schemes, uthi basungule izinhlaka ezizobhekana nemisebenzi enhlobonhlobo ebandakanya ezobuchwepheshe bezempilo kanye nokulwa nenkohlakalo.
Between 10 and 15% of the money we collect from schemes goes towards fraud, waste and abuse. And we think the estimate has been about 20 billion rand goes towards fraud. And we were very worried. And that directly contributes to escalating healthcare costs. Because if money is siphoned out, and the people, the members themselves end up paying more because of the money that has been siphoned out by illegal means.
Imbuzo ngokuthi iyovelaphi imali yokukhokhela i-NHI kanye nokuthi ngabe ayoqhubeka abe khona yini ama-medical aid ihlala ihamba phambili uma kuke kwadingidwa udaba le-NHI. Kunezingxoxo zokuhlanganisa ama-medical aid schemes amancane anamalunga angaphansi kwezinkulungwane eziyisithupha afakwe kwamakhulu ukuze kugcine kunesibalo esiphansi sawo kodwa-ke abe namalunga amaningi. Usihlalo we-Board of Healthcare Funders uDokotela Ali Hamdulay uthi inkohlakalo ukukhwabanisa nokumoshwa kwemali kushaya iphakethe lomthengi.
It does influence and affect affordability. In terms of fraud, we have to have a very serious zero-tolerance approach to fraud, and we are confident that there are mechanisms in place. There has been significant investment in technical capabilities to identify fraud. The waste and abuse part does take more complex methodologies and capabilities, and those are available in the private sector. Those fraud, waste and abuse experiences are being dealt with, but there is lots more that we can do.
U-advocate Andy Motibu oyinhloko ye-Special Investigating Unit uthi akulona iqiniso ukuthi baphenya ngenkohlakalo emkhakheni kahulumeni kuphela nozimele nawo ubhekwe ngelokhozi.
We can play a part in assisting government to implement the NHI effectively. We would like to ensure that we work with government to identify all of those measures that can be put in place so that we minimize or mitigate maladministration, malpractice, and any corruption that can really manifest itself in that space.